HK1 baby.
Et ton animo toi roule en faute.
Tom's on the beat.
Nexus Tom's.
Akari kufuna.
Shikoni chango.
Akari kufuna.
Shikoni chango. Kusepwana uniwona na uzende iwe.
Akari kufunda
Shikoni changa.
Akari kufunda
Shikoni changa. Nukopo ati uniuza ni kukweze iwe. Kuniwona kusepwana uniwona na uzende iwe.
Mimi ningi yoni zonda peo na formula wina. Bwelela kwe wachoka suukari wakamina. Uwa muva sinili mumu mavina. Yenze duri chikondi changa unatayanga mamina. Unaniluka wabwelela ndiwe galu. Uloni ukopo unapakisa udalu. Ungali pasegu mayei choka international. Nikalika mwana nyombo kumwa vama kafina.
Akari kufuna
Shikoni changa.
Akari kufuna
Shikoni changa. Yukopo ati uniuza ni kukweze iwe.
Veo funa vaba kazi sinijama. Ufuno nsobele seloni maluzinga ndrama. Uhule ngachi mbuzi cha papa. Ufanyika pempelo apura katia papa. Viva kuruva kwa nenzo vikulila mova. Vika mboni vuta na yandio nenzo sova. Ero chimudala chako china ni chako kwe papras. Vene wani chita kumutima ni matempa.
Akari kufuna
Shikoni changa.
Akari kufuna
Shikoni changa.
Appreciate the little you have. Yeah, yeah. At manzi akataika sunga ya dobe. It's over.